Punjabi Mungra.
I run this massive. It's an amount of the chemistry 2K for the Punjabi Mungra. Dio, Dio.
Kuona moyo wangu li blow kicheza raga mafi club kwenye dance floor nilijongea taratibu tukacheza dance song viuno moto moto venye shinikizo
se boom
sikutaraji ungekuwa wangu
se boom
umeulisha nipenda peke yangu
se boom
ukia busu wechaguo rangu
se boom
Regina mama wa watoto wangu
nishakula nyama mbichi moyo ushapenda wasi wako wa nini
ebwana ndio
nani fata 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 nani sema sema nimependea ya nini
ebwana kwali
nimependea vyote nakupenda Regina ho nakupenda Regina 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 Regina Regina
girl una makundi cho nakupendea
girl
hawakudhani tungeendelea
girl
na sasa jahazi lina yeye legends alienzi penzi lizidi endelea
boom
wazidisha fitina
boom
uzushi kuzushia
boom
achana nao hao watakula kwa macho na usiku watasinzia
toa 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 shaka kwako wewe nishafika siwe na shaka
ebwana ndio
nipe 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 raha popote tunapokasi nipe karaha
ebwana kwali
sitamani mwengine nakupenda Regina
hey, hey, hey.